mwobole kudule izinto zami zihamba ngendlela enkulu pele 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 mawuphethe imali ebale lami ngikhipha sabdinga nobunandi sabdinga ding nobunandi sabdinga ding 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 ding
Valida me, keep up, something, no good, and it's something.